FB Events.
Jasmine's music.
Romance.
Ose ewanje. Na wabulia mama siye mkakuvalai. Wanabiri kwanza. Amadeke na mwanabi chinyo malazo. Inje I love you. Nipe pesa chenda mwanyumba. Nabiri kwanza kusibu nga Jennifer. Oh, I'm looking for your love nga Jennifer. I see you spoiling my mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Oh, I'm looking for your love nga Jennifer. Nabiri kwanza kusibu nga Jennifer. I see you spoiling my mind like a Lucifer. Hey, hey,
hey. When I look into your face, gikara his. Asana u baby tulio kwa pepa. Enonga liu mwambwe ya. Believe me, hi mama sinditeba. Ukwambwire vya Jennifer. Nabiri kwanza singanzire vya Jennifer. Enabatesi babiri chiminya. Lekanga putwa liwetu ebunguha. Hey, hey, hey. Gabia na makesiano mwanjengo nga kulota. Tune musate misato. Ulio mugongo kati no mwamote makale. Inje ukambera. Wamanyiga na romasi ngende tutura ngende bwira na banywani. So asa twende bwana tubwire abantu boku twabiryanza.
Yeah, I love you. Nipe pesa twende kwa nyumbani ya.
I need you baby asa twende kwa nyumbani.
Tena bibi anga Jennifer. Nabiri kwanza kutibunga Jennifer. Oh, I'm looking for your love nga Jennifer. I see you spoiling my mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Nabiri kwanza kutibunga Jennifer. Oh, I'm looking for your love nga Jennifer. I see you spoiling my mind like a Lucifer. Hey, hey, hey. Asana utulia kwa raha. Your love is killing somebody. Oh my God.
Nekeririra. Sinanga kusia my baby. Awe poko poko bareko darling. Sabe chiwanzire my sweetie. First promotions.